Sang FMB in the mood.
You don't have to fear.
You don't have to fear nothing. You should know there is no missing. Oh baby, penzi langu la kweli.
Mwenzangu juwe napenda.
Napenda.
Usio kupenda kunda.
Nakunda.
Baby, wawe nara shite.
Nakuunga ta.
You should know there is no missing. Oh baby, penzi langu la kweli.
Mwenzangu juwe napenda.
Napenda.
Usiogope na kunda.
Nakunda.
Baby, wawe nara shite.
Nakuunga ta.
Umutima nara uku haye.
Mkwagala munange.
Baby, wawe nara shite.
Ngatulinze nawe.
Ngatulinze nawe.
Baby, wawe nara shite.
Nakuunga ta.
Mutima